Aha, kamanda wa majage kuruta kusinza. Kuba wafa nazukira. Otunde kumukono kwa juu kwa Katonda.
Heshima na sifa ni vyako milele.
Otunde kumukono kwa juu kwa Katonda. Fata basani
Chiti wanetendo Yanabi jejoli
Tuku sinza Yes, yes, nalide Mugulu kusina wasi wese Mitonde mwanabi vundama Gabi sinza Gabi imbo mwana kwendiga Kwawe kwa sanide Kawaka alifuga Kamando wa majege kulu Uri wali Chikambo chochalo berera
Heshima na sifa ni vyako milele
Watsuda kumukono wajua wakatonda Kwa wangula kufata wazani
Chiti wane tendo ya nabi jejoli
Tuku sinza Yes, yes, nalide Listen the nana Giving beat in the ancient of days. One look inside at your table, every table on money. In Babona magazine, don't wear my sabbath day jolly.
Yes, so sunny day. Not a big one.
Katunda wama wanga, yewe na nyimaje. Katanda wa mawanga, yewe na nimaje
Heshima na sifa, ni vyako milele
Watsuda kumukono wajua wakatonda.